Yeah.
It's two kids, baby.
Bad man, bad man. Bad man, bad man, oh yeah, yeah.
Iyo fesi kwa mama kopi, akiteka kama Selena. Kwenye shafu ana kidoti, dole vyote kapaka ina. Anashawishi nionge pochi, twe bugana ata Karina. Nitaonga ata boti, twende zenji tutoke dina. Yani yapo kati miuti ndio, ndio. Sitama ni mikasi mikwa wenzio, wenzio. Wendo unapendwa na mimi, ya mimi wewe. Na miujiza ya jini, ila nchaga na wewe. Usunduki my baby, oh, kena chato. Oh, my baby, loka, niya chato.
My baby, you know, my baby, na no digini. Ukiwa na mimi kwa shoka, nita pune tukabigini.
Kesho mani baby go,
kesho mani baby.
Ifukishe ubani ata kilo. Tukiwa ndichi yani wantala mela. Nguju unalipandisha na dela. Takuonga taka simu kakamela. Kipa kuhoi na subiri machela.
Imelamba alalai, kopala maya upendo. Kifaranga na jidai, sijini pa magendo.
Sunduki ma baby,
oh, 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 oh.